ma wax la jigéen ni ko gën a dégg toogal jàkkaarloog moom ni ko ay loor. Ak la ko mën a may am na lu ko gën toogal nga janoog moom ni ko ay loor. City boy, I love you. But you're not going to be able to do it. We are going to be able to do it. I love you. Then you go see someone who don't go for some. We are going to be able to do it. I love you.
Baby, yaral nga ma sonu kay. Baby, yaral nga ma suru yaw ya. Baby.